saq aqneso so sare kayse aniga ah maxamed yare studio karama
Rather than happen.